iyadoo lagu jiro xilli roobaad isla markaana roobaba aad u xoogan ay ka da'ayaan gobollada Koonfur Galbeed ayaa waxaa la soo saaray digniino la xiriira khataraha roobabka xoogan ee ku aadan bulshada, gaar ahaan kuwa ku nool kaamamka. Shir jaraa'id oo maamulka gobolka Bay ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa waxaa looga hadlay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka dhasha roobabka xoogan. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha samafalka gobolka Bay, Aadan Xasan Maxamed, oo ka hadlay digniinta la soo saaray, ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka fogaadaan goobaha biyo fariisidka ahaa.
Roobabku faa'iidada leeyihi khasaare nasheena qoran lamadaba marka inay oo tan faa'iidadan uu ku faa'iidaysino roobka inay beerowna abuurana dhiniga oo negatifka mise faa'iida daradana unu ku taxadarna dhibka usii sheeni karo roobka khasaaraha iyo dhibka usii sheeni karo way rajay bulshada reer Koonfur Galbeed inay si sax ah roobabkii inay ku faa'iidaysan doonaan insha allah way ilaahayna ku rajayna inay roob usu naqdo roob oo nimcadiisi iyo naxariistiisi le faa'iido weyn hela bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed IDB-da nololiyo iyo ma ognahay yoona nadaafadii oo naxeerka iyo ata in badan la dareensagna inay ciyaalka yoona in badan lakula talay mise laku reebo meelo dii fadhiisiga ay ka dhaaleeyaan may dhihi kortaha biyo in badan gaar ahaan weliba xilliyada roobka iyo xarumo iyo meelo IDB-da ay ka badanyihin inay way dhiyaasaha saxaradii oo kale biyoga haraan ciyaalkii marka dareemoqaslabna isgu dheelada taas marka cudurada ay ka dilaacaan marka waylanaha ciyaalka in badan hay ku ilaaliyo inay oo meelo bii fadhiisiga ah ay ka dhiili karo oo kale way ka gaabiyay marka gabgabaayay inay oo si guud bulshada walay khatara ay aragaan si degdeg ah aan wargeliyaan meel raay xafiisyada dowladda xafiiskii inka dhow laan inka dhow inay ha wargeliyaan walay khatara ay aragaan si dhow liin la tacaalo liin ku taxadiro marka liin xal iyo problemkaasi haddii dibad aragta un fiirsato dhibkaas yacni way aragtay hel baaladumi way aragtay in bii koronto leh way aragtay in arrin kaloo khatar ah oo dadka in gudbi raadsanayna mayl koofaday marka in aadan sarkaana mas-uuliyaddii mayl raay ee social responsibility wa inay mas-uuliyaddii adeena aad ahaa gudato mayl raay ee meel rumoogas qusayd aad la wadaagta si liin xalliyo.